Ayo Maxman.
Dar es Salaam Mombasa. Oh na 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 na.
Lila.
Sasa hivi siruki ruki, nimetulia, kanitulisa. Ya zamani sikumbuki mbuki, na ya chukia, yali niumiza. Mahabani, nimezamishwa, na sitokia taiwe. Nampenda simtaji watani bia tamu yangu. Oh oh, nipona simtaji watani nywea supu yangu. Sangoja ni wambie neo hajwi mtu. Bad morning.
Ooh, baby. Hey, ooh, yeah, yeah, yeah. Anani Julia, nana ni party. Oh. Tukiwa mchezo ni mechizo tanakamia. Nana ishindilia, utelezi bamia. Tukiwa chumbani kamtoto na vyo wililia. Hey. Mahabatete, anavyondekeza. Anpayote, kisha nanjazi ya chombe zafi. Ansusia vyote, vingi vyanongeza. Oh, baby, swezi visema, wangwane sijeteleza.
Nampenda, simtaji, watani pia tamu yangu. Oh, oh, nipona yeye.
Nipona yeye,
simtaji. Sangoja ni wambia eneo.
Ladies and gentlemen, classic
DML Music 002
1-1.